Isaiah 66 verse 1. Usho kanje uJehova uthi, izulu isihlalo sami sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Iphi leyo ndlebe niya ungakhela yona na? Iphi indawo yami yokuphumula na?
Verse 2. Zonke lezi zinto zenziwe isandla sami. Kwavela kanjalo konke lokhu usho uJehova. Kepha yilowo engiyakubheka kuye ohluphekayo nonomoya ochobozekileyo othuthumela ngezwi lami.
Verse 3. Uhlaba inkunzi ebulala nomuntu, nohlaba iwundle yaphula nentamo yenja, nonikela ngomnikelo wempuphu, kepha inikela nangegazi lezingulube, noshisa inhlaka ebonga nesithombe, yebo, laba bakhethiwe izindlela zabo, nemphefumulo yabo iyathokoza ngeyinengiso zabo. Verse 4. Ngalokho ngiyakubakhethela izinhlupho, ngibehlisela abakwesabayo, ngokuba ekubizeni kwami kwakungekho phendulayo, nasekukhulumeni kwami abezwanga, kepha benza ukube emehlweni ami, bakhetha lokhu engingathokozanga ngakho. Verse 5. Izwani izwi likaJehova nini enithuthumela ngezwi lakhe, abafowenu abanizondayo abanigxosha ngenxa yegama lami, bashilo bathi, makasidumise uJehova ukuba sibone intokozo yenu, kepha bona bayakujabha. Verse 6. Yizwi lomsindo elivela emzini, yizwi lasethempelini, yizwi likaJehova ephinisela izenzo zezitha zakhe. Verse 7. Siyoni lingakabi nemiyelo lazala, lingakehlelwanga ngobuhlungu labeletha umntwana wesilisa. Verse 8. Ngubani ozwile okunjalo na? Ngubani obonile okunjengalokhu na? Izwe lingazalwa ngosuku olulodwa na? Isizwe singabelethwa kanye kanye na? Ngokuba esiyoni lithe lisenemiyelo lazala abantwana balo. Verse 9. Mina ngiyakusondeza ekuzaleni, ngingazalisi na? Usho Jehova. Mina ngingozalisayo, bengiyakuvala na? Usho uNkulunkulu wakho.
Verse 10. Thokozani kanye neJerusalema, nilethabeni nanonke enilithandayo, jabulani ngenjabulo kanye nalo, nina nonke enililelayo. Verse 11. Ukuze ninxele, naneliswe ngamabele ezinduduzo zalo, nenyiselwe, nename ngokugcwala kwenkazimulo yalo.
Verse 12. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, bheka ngiyakwelulela ikulo ukuthula njengomfula, inkazimulo yezizwe njengomfudlana okhukhulayo. Ningcele niphathe ngezingalo zalo, niwothe nisemathangeni. Verse 13. Njengoduduzwa ngunina, kanjalo ngiyakuniduduza nina, niduduzeke eJerusalema. Verse 14. Niyakukubona izinhliziyo zenu zijabule, amathambo enu ahlume njengohlaza. Isandla sikaJehova siyakwaziwa ukuthi sisezincekwini zakhe, athukuthelele izitha zakhe. Verse 15. Ngoba bheka uJehova uyakufika ngomlilo, izinqola zakhe zibe njengesivunguvungu, ukubuyisela intukuthelo yakhe ngokufutheka, nokukhuza kwakhe ngamalangabi omlilo. Verse 16. Ngoba uJehova uyakwahlulela inyama yonke ngomlilo nangenkemba, ababulawayo nguJehova bayakuba baningi.
Verse 17. Abazingcwelisa bazihlamlulele ukungena ezivandeni, belandela omiyo egcekeni, bedla inyama ezingulube, nezinengiso nezimpuku, bayakuphela kanye kanye, usho uJehova.
Verse 18. Ngiyazi imisebenzi yabo nemicabango yabo, ngiyeza ukubutha zonke izizwe nezilimi zifike zibone inkazimulo yami. Verse 19. Ngiyakubeka isibonakaliso phakathi kwazo, ngithume ababalekileyo babo kwabezizwe, eTharashishi nasePhuli naseLudi, abagoba umtsalo nakuThubali naseJavani, eziqhingini ezikude ezingezwanga umbiko ngami, zingabonanga inkazimulo yami, baze balande ngenkazimulo yami ezizweni. Verse 20. Bakuletha bonke abafowenu, bebakhipha ezizweni zonke ngamahashi, nangezingqola, nangezinhlaka, nangeminyuzi nangamakamela babe ngumnikelo kaJehova beze entabeni yami engcwele eJerusalema, usho Jehova. Njengalokho abantwana bayezali bawuletha umnikelo wabo ngesitsha esihlambulukileyo endlini kaJehova. Verse 21. Nakubona ngiyakuthatha abapriesti namalevi, usho Jehova. Verse 22. Ngokuba nje ukuba izulu elisha nomhlaba omusha ngiyakwenza ukuyakuma phambi kwami, usho Jehova, kanjalo kuyakuma inzalo yakho negama lakho. Verse 23. Kusukela kwethasweni kwenyanga kuye kwenye, kusukela kwelinye isabatha kuye kwelinye, yonke inyama iyakufika ukukhuleka phambi kwami, usho uJehova. Verse 24. Bakuphuma babone izidumbu zabantu abaphambukile kimi, ngokuba impethu yabo ayiyukufa ngumlilo wabo, ayiyukucima babe sinengiso kuyo yonke inyama.